dreams.
Ay, ay,
mami, love, oh, mami, love, mami, love,
you
mami,
love, so.
Sipo kazini nyumbani, sendi tena, 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 ba.
Dribambe, dribambe.
Tende kazini nyumbani, sendi tena, 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 ba.
Dribambe,
kugelis.
Mwana mkondoto yangu, ona ishi kwenye kele yangu. Tafadhali usinitie nyambo, sina kitu ila wendo. Nipe mapenzi vitamini, A mpaka Z. Nikutaje mara nyingi kama pesa na change. Napenda unavyo rotate. Uko softy mama unanukia fresh. Natabasam kama la feti. Come close up. You are my girl number one. Moyo unadunda na kufata number one. Pendo nanukia perfume. Kwenye stress unanichum. Macho ya kusinzia kama umekula ndum. Niliwaza majukumu. Tukazi umuhum. Inshallah tufike mbali ila vizuli ya vidum. When I'm rambo mini stars like a movie. Wanafatilia wachambuzi.
Watangwa my love. Embu wachana na vitochi. Ntakununulia smartphone baby. Na ulivo baby face. Kila mara mimi takupost. Msitu bane bane. Aya ingiliwi mapenzi. Wakipendana wawili wapenzi. Aya ingiliwi mapenzi. Wapendana po wawili wapenzi.
Mami love, mami love. Moyo umekupe fast kwangu mami love.
Mami love.
Mommy love, mommy love. Tenele kas kas was mommy love. Ukweli wangu mini wewe. Ngariba wangu mini wewe bo. Isuya zangu siko nawe. Napata ranki wanawe. Tukiwa bedroom, jinsu livyo zoom. Moyo unadunda ili kudum kudum. Mambo vum vum, jicho nyenye ndum. Kiuno nazungusha kama vile guludum. Chuni ya mabitozi baby vimba tu. Mapens kiko oz baby ringa tu. Ato kije goz goz na mandinga juu. Uchisha kwa mapoz kisha chimba bu.
Embu watana na vitochi. Ntakununuli ya smartphone baby. Na ulivo baby face. Kila mara mimi takupost. Msitu bane bane. Aya ingili wi mapenzi. Mkipenda na wawili wapenzi. Aya ingili wi mapenzi. Wapenda na po wawili wapenzi.
Maisha yangu bila wewe. Sawa kifalanga na mwewe. You're my only one baby. You're my miliane. You're my everything.
Kill a lie, and I did them self. Call me being up and I did them self. Yellow soul, Bugali.